Uwasie makolo wangao, ajelele unamubala wo. Oh,
Sinigale ndi makolo wangaye, chifukwa choti dakwati laiwe. Kim's on the ball.